sanira mu bufumbo bwangwe okwagala nanga nobuulize mu bufumbo bwangwe obutukuvu tusabye Katonda abalunganye nabawa emikisa gye yasuubiza omwami n'omukyala okweyama omwoyo wa Katonda abalungamye Yesu biza omwami no